Westsidemusicblog.net.
Nekunani mina ni musizana ya nabizo sarima. Nelulatana sarima. Bama yelele. Nelui promisize kuli sarima. Mina luka nyalana. Womalume kwa bukua. Balingolela lingolo. Bali akute utovata misebezi wena kwanu kwa bukua. Sarima nalumezi ali akuye hani kwa ukuwa ufumane muselezi ufumane bupilo bebe foluka pile lawe na nina naike ane ni akwa bukuwa nesi kwa bilu yaka kuli nesie musala kalizu wabandiri cholo cholo wa bilu yaka kono na mupromiza
Sarima
baby nikayokuta kono na mupromiza
Sarima
baby nikayokuta kono anikuta Sarima habonwi ulika kuliza foni Sarima Sarima ifishi amskani bonela Sarima mina Sarima Sarima amskani bonela Sarima mina Sarima 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 Sarima
Sarima,
Sarima,
Sarima.
Kimusiza na yomunde, yomutelele, yomuswe. Wameto ya matuna Sarima,
Sarima,
Sarima. Esi mwende mumuboni kwa teni Sarima,
Sarima.
Nimu misingile
Sarima, Sarima.
Nikatezi kumubata konoha ni muboni. Kalezi kwa mukoko mane kundi kuliti kwale kwali bunda. Balika ni bahae, amulatula. Bahabo yena, amulatula. Sarima, kati nika mufuma na kai. Uyoli bele la faka kuta fale fundolo kopane langa kono. Sarima, animuboni. Kumuguza nena ulisa muboni kale amskani bonela Sarima mina
Sarima Sarima
amskani bonela Sarima mina
Sarima Sarima
Sarima Sarima
Sarima
Sarima Sarima
Sarima
kimusiza na yomunde yomutelele matuna Sarima
Sarima
Sarima esi mwende mumuboni kwa teni
Sarima
Sarima nimu misingile
Sarima Sarima
nimu batile kafela mwamalengwa kuno ani muboni senilini fakuba mutafela fakatinde niyo laiza mulikana katombi mati eneni ula niena. Anifita na mufumana uzwa magulu wale lalikota. Dati boy, daka muso na kuta. Ali halu ye kwandu pili uyocha nekile buove. Halu fita kwandu kugona venda tumi. Tawuna Sarima, inge afiela, inge afiela. Na kubona chwalo, kulekele mufumana Sarima. No kututu veta mulikani inge au yesize chwalo Sarima wena Sarima lila to promise inzikai wena linzikai mwabona zaisize Sarima mina
Sarima Sarima
mwabona zaisize Sarima mina
Sarima Sarima
Sarima
downloaded from westsidemusicblog.net.
The number one producer.